songani Matsangoni yosi mikirino All Stars Music Bank Mr. Go Tingika Music Kweli vyema havidumu Machozi na uchungu tunalia Hiyo ni jua limezama Usoni kwetu tunalia Afuta chozi kushoto Kulia latiririka Naona kwangu ni kama ndoto
Zanao, mame baraka, aka Kazochola, mame yefeni, na mame yenzai, na mzukulu kamali, bautungu, manakulaga, rohoyo, ikwe hatu hatu, enye wema. Kweli vyema habidumu, machozi na uchungu tunalia,
hiyo ni jua limezama, usoni kwetu tunalia.
Chozi kushoto kulia latiririka
naona kwangu ni kama ndoto lakini ukweli haupo
aya yo weyo hanao manarira manakulaga bai karisa nangu mbao
wasema bai
kesi nazidi
wanakuwaga
zawadi na batu mana ya meri na kitao
manamba enda salama
kwa uchungu
Mirandu mimi za vigonya hawe wangu shauri wangu za konyeka mimi roho ilale hatu hatu special thanks tumkaza jia muzo na Yusra baby. Majirani wote wakakuyuni na matangoni. Ata producer Tiger analia na nyinyi.
Salama, salama ne.
Salama, oh.
Wende peho
salama, bye bye, una kulaga.